zmusicafrica.com.
Young Pro na Chembi Sniper film. Icho, hey, stadio no boys wa Kitwe.
Team One Music. Managers, I see a big show. Queen Sue, gotcha. Hey, kalewa, kalewa. Kalewa, kalewa. Kalewa, kalewa. Kalewa, kalewa. Icho, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, chitashe, matashe, chitashe, matashe.
Kalewa, kalewa. Una, 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 nebo kalewa.
Wangu wangu tacherwa kalewa. Nge wana chena mchena kalewa. Keti mpelele mchena kalewa. Echi pepe zankalewa. Luka mpapole. Nichichine 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 nichinaria. Monetaku napena nabesaku. Mutolushu napena nabesaku. Mane teka nitipo jesaku. Ninkawa chileke ninkawa chileke ninkawa. Matashe chitashe kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Kalewa kalewa, kalewa kalewa. Cho, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, chitashe, matashe, chitashe, matashe.
Kalewa kalewa, una 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 nebo kalewa. Kalewa kalewa, una 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 nebo
kalewa. Chalifuma, pretty face. Kantashe, matashe, muli vesi. Echi pepera, umukonka. Salilo waniso nya pari onga. Kalewa kalewa na chena munite. Ama shapa munite. Let's mash up the night. Kuro kumfum. Warikaba shikavira na ita. Chalipisha kose kose ni one we expect. Nifisa muri beti. Tomo na tomo na iwe mubeti. Nazbandi matiri wa mubeti. Swa kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Cho, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, echi bebe zankalewa. Matashe, chitashe, matashe, chitashe, matashe.
Kalewa kalewa.
Una joint is favorite rap.
Kalewa kalewa.
Ito, stajanum. Paka kalewa from mulu tselo. Ndewa nankwesha mulu fielo. Nga tuafuma kuno kuya kuchipinda. Indala mashingi mchifunda. Uwa naka beta tusefye. Uwa puilwa beta tusefye. Katumento beta ntuchefye. Gani memory beta ndufyefye. Kale wanga kale pona. Nalivomba nalia paletona. Simia phone wa mother kubatu maka. Tulimu 18 kubatu maka.
Kalewa kalewa.
Ito.
Kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Kalewa kalewa. Ito. Echi bebe zankalewa. Matashe. Echi bebe zankalewa. Matashe. Echi bebe zankalewa. Matashe chitashe. Matashe chitashe. Matashe.
Kalewa kalewa. Una 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 nebo kalewa. Kalewa kalewa.
Alexander na Benoist Junior. Kutok lesi uveti obese team. Una P soldier elite. Na katumbe kona chimi tapabo potutina. Ito.
Yes, why I say big man. Yeah. Checklist in the building. I got Team of Music. Managers big John Queen Sue. Gotcha. Waze. Jam. L.C.K. Sir. Lawson. Juice Brown. Gotcha. Nationalia.